ndabashuje mwebwe mwese abateza amatwi BBC uyu ni umwanya w'ikiganiro imvo n'imvano turi kwa gatandatu tariki 14 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2021 uyu munsi ikiganiro cyacu kiribanda ku itegeko rishya ry'ubutaka mu Rwanda ni itegeko risimburi ryariho mu mwaka wa 2013 leta ikavuga ko kurivugurura byatewe n'ibibazo byagiye bigaragara kandi bigomba gukemurwa n'itegeko rigenga ubutaka rishya Bimwe mu bikubiye muri iri tegeko rishya rigenga ubutaka n'ingingo yongera igihe cy'ubukode bw'ubutaka itegeko riherutse kwemezwa n'abadepite yemerera umuturage uburenganzira ku butaka mu gihe cy'imyaka igera kuri 99 ni mu gihe itegeko ryariho ryatangaga uburenganzira ku butaka kugera ku myaka 20 gusa Itegeko rishya rigenga ubutaka mu Rwanda kandi rivuga ko ubutaka bushobora kugabanywamo imigabane myinshi ku mpamvu zitandukanye kandi buri mugabane ukabona icyangombwa cyawo cy'ubutaka hagati aho ariko abarinenga bavuga ko riha uburenganzira bwinshi abanyamahanga cyane cyane abashoramari mu buryo ngo bishobora gutuma abanyarwanda baciriritse babura ubutaka Muri iki kiganiro turaha ijambo abaturage mu bice bitandukanye batubwire uko bakiriye itegeko rishya Turaganira kandi n'abahagarariye umuryango wa The Legal Aid Forum ugira uruhare mu gutanga ubwunganizi mu mategeko ku baturage badafite ubushobozi uyu muryango ukaba waratanze ibitekerezo kuri iri tegeko ubwo ryari rikiganirwaho mu nteko turavugana kandi na Frank Habineza no mu depute mu nteko ishinga amategeko akaba n'umuyobozi w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije ryakunze kuzamura ijwi risaba imihindukire y'itegeko rigenga ubutaka mu Rwanda ese yaba yaranyuzwe n'itegeko rishya ikiganiro n'imvo n'imvano icyo kuri wa gatandatu mwagiteguriwe kandi murakigezwaho na Yves Bucyana Nongeye kubaha ikaze mu kiganiro cyacu mbere yo kwinjira mu kiganiro nyirizina nagira ngo mbanze mpe umwanya mugenzi wanjye Jean-Claude Mwambutsa abanza tugezeho inkuru yakusanyije ku itegeko rishya rigenga ubutaka mu Rwanda nk'uko ryemejwe n'abadepite mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka rikaba ryaranasohotse mu igazeti ya leta
Aniseti Kanyanzira ni umuturage w'akarere ka Kayonza nsanze asasira urutoki rwe ni umwe mu bishimiye imwe mu ngingo z'itegeko rishya ryemera kuba umuntu yagabanya ku butaka bwe agaha umwana we cyangwa se akaba yagurisha igice cyabwo ibi ntibyashobokaga mu itegeko rya kera kuko ryo ryavugaga ko ubutaka bwagenewe ubuhinzi buri munsi ya hegitari budashobora kugabanywa ngo igice kimwe kibarurwe ukwacyo
ari nubwo ibicaga n'ababyeyi kubera bwa butaka bwe adafite ibyangombwa ubu umwana uzajya umukatira umwana uzajya umuha umunani mu burenganzira bwe azajya ahabwa cya cyangombwa cyo cy'ubutaka bwase
undi mubyeyi baturanye nawe avuga ku itegeko ryacyuye igihe ryari rimubangamiye
ntabwo akatagaho kuko byari bibujijwe nubwo wamuha umunani wagubiriza hamwe nawe ntusobanure igipande cy'ingiki n'icyuyu igipande n'icyuyu nakurahira ko mfite umwana nanjye wasabye umunani ngo ndamwihorera ndavanga uyu mwana sinshaka kumuha umunani sinakata mwisambu kabiri
ikibazo cy'ubutaka mu Rwanda kiri mu bikunze kuzamura amarangamutima dore ko ari na butoya kandi abaturage bo biyongera cyane ubwo abadepite batoraga iri tegeko nabwo humvikanye impaka nyinshi
umuturage turamuha inshingano yo kutabangamira imirimo ikorerwa ikuzimu ntabwo duha wa muntu ukora ya mirimo nawe inshingano yo kutabangamira umuturage
leta y'u Rwanda ivuga ko bikwiye kwigira uburenganzira ku butaka cyane cyane mu gihe ikeneye gukora imishinga rusange Minisitiri Jean d'Arc Mujamariya ufite inshingano zirimo imicungire y'ubutaka niwe wagaragarije abadepite impamvu itegeko rishya ryari ngombwa
kubaka metro munsi y'ubutaka murumva yuko metro ishobora kunyura munsi y'ubutaka bwa nyirabwo ariko nyirabwo agakomeza kuhatura ibigasaba nyirubwo butaka kutabangamira imirimo yo mu kirere ni nko kugerageza kubaka inzu ndende cyane hafi y'ikibuga cy'indege ibuza kureba kure abakoresha ikibuga cy'indege
Itegeko rishya ryanakemuye ikibazo cy'igihe umuntu yemererwaga kugira uburenganzira ku butaka bwe cyashoboraga no kuba imyaka 20 gusa. Nubwo hari byinshi byo kwishimira mu itegeko rishya ngo ririmo n'inenge ryemerera abanyamahanga kuba bagira uburenganzira ku butaka mu gihe kirekire, kuba kenshi aribo bafite ubushobozi bw'amafaranga birashoboka ko bakwigarurira igice kinini cy'ubutaka bw'u Rwanda. Mu gihe ubutaka hari bwo bukiri ishingiro rya mbere ry'ubukungu ku banyagihugu benshi, ngo birakwiye ko habaho impinduka zindi mu mikoreshereze y'ubutaka. Bimwe mu bice by'inkengero z'imijyi byakorerwagamo ubuhinzi biragenda byagurirwamo ibice byo guturamo rimwe na rimwe bikozwe mu kajagari.
Urakoze Jean Claude Mwambutsa. Hari n'abandi baturage bo mu bice bitandukanye by'u Rwanda bagaragaje akabari ku mutima nyuma yo gusohoka kw'iri tegeko rishya ry'ubutaka.
Ndi hano mu karere ka Nyanza ndaganira na bamwe mu baturage nsanze hano ku bigendanye n'itegeko rishya, itegeko rigendanye n'ubutaka mu Rwanda.
Nitwa Kirumugabo Jean de Dieu, ntuye mu mudugudu wa Nyarutovu, akagari ka Gahondo, mu murenge wa Busasamana, akarere ka Nyanza. Ubutaka mfite bwubatsemo inzu.
No kuvuga ngo itegeko rishya ry'ubutaka urarizi, niki cyagushimishije muri iri tegeko cyangwa se niki utishimiye?
Itegeko rishya ry'ubutaka ryasohotse ndarizi ryaranshimishije, kubera yuko harimo ingingo navuga nk'ebyiri z'ingenzi zigaragara ko hari akamaro zije kumarira umuturarwanda. Icya mbere ni uko itegeko rya mbere ryo muri 2013 ryavugaga yuko igihe ubutaka butageze kuri hegitari butemerewe kugabanywa, igihe iyo bugabanyijwe asigara munsi ya hegitari ntibyari byemewe. Ubu itegeko rishya ryemera yuko umutaka umuntu wese afite ushobora kubugabanya kandi ugahabwa icyangombwa. Cya kabiri, aho wasangaga nk'umuntu atanga irage ariko abaha irage kugira ngo bazagabane bikaba ikibazo, akaba rero uyu munsi itegeko rishya ribyemera kandi uwo bahaye irage akaba ashobora guhabwa icyangombwa cye ku buryo agikoresha mu burenganzira bwe. Ku buryo mba numva ibyo ngibyo bizagira akamaro kanini cyane, kubera ko mu muryango hajyaga haba amakimbirane bitewe n'ubwo butaka ariko uyu munsi bigiye kugabanuka. Ntabwo twavuga ngo avuyeho burundu, ariko nibura bigiye kuyagabanya, kubera ko hari abantu benshi wasangaga barengera abandi bitwaje ko nta cyangombwa bafite, ariko uyu munsi umuntu ubutaka bwe afite bwose itegeko rimwemera kubona icyangombwa cye, ku buryo ntawe uzarengera ku muntu ufite icyangombwa cy'ubutaka bwe. Iyo urebye uyu munsi mu Rwanda abantu benshi bafite ubwo butaka butoya, bikaba byari ari imbogamizi zo kugira ngo babone ibyangombwa byabo. Ariko uyu munsi ntekereza ko nyuma y'iri tegeko abantu bose icyo bagiye kwihutira ni ukwandikisha ubutaka bwabo, kugira ngo umuntu wese agire icyangombwa cy'ubutaka bwe, kandi ufite icyangombwa cy'ubutaka buriya ni umutungo ukomeye, kubera ko ushobora kujyana muri banki, ushobora kuwutangaho ingwate. Byumvikana ko rero ni ibintu byiza kandi bigiye gufasha abaturage bose, kubera ko wenda nitanzeho urugero nk'iwacu turi abana benshi dufite ubutaka butoya, ku buryo byari inzitizi kuvuga ngo buri mwana wese abone umunani we agire icyo akoresha. Ariko ubu noneho mu itegeko rishya birasobanutse ko umubyeyi ashobora gutanga iyo minani, kandi buri muntu wese umunani yahawe akawandikaho akaba ashobora kuwukoresha ibyo ushaka kandi bigufitiye inyungu. Nta rero numva ari ikintu cyiza Leta y'u Rwanda yakoze.
Kimwe mu bintu byakunze gutera amakimbirane ni uburyo bwo gutanga inzira, nk'abantu baturanye umwe adafite inzira igera mu kibanza cye gereranyije n'aho umuhanda uri, wowe mwegeranye itegeko rikaba rivuga yuko ugomba kumuha inzira, wowe urabivuga wiki ibi byo gutanga inzira?
Navuga ko ari ikintu cyiza, kubera ko nubwo umuntu afite ubutaka aryo usanga umuntu afite ubutaka bwegereye ku muhanda tufata urugero, ugasanga abantu batuye hepfo ye ntibashobora kubona inzira ijya iwabo, kubera ko wa wundi yikanyije akabaka iby'imirengera. Ariko uyu munsi itegeko rifite ibyo rigena, ibyo bigena rero bizajya bifasha kugira ngo niba umuntu akeneye inzira akoreshe iyo amategeko amwemerera, ariko nawe agire ibyo agomba gukora bigendanye n'amategeko.
Ngewe nitwa Viateur Dukuzimana, ntuye mu karere ka Nyanza, murenge wa Busasamana, akagari ka Nyanza, mudugudu wa Gatsinsino.
Ese waba ufite ubutaka, ubutaka ufite bungana iki, wubatsemo inzu se cyangwa n'ubutaka bwo guhinga bimeze gute?
Bo dufite ubutaka buri munsi ya hektare ubutaka burimo ishyamba. Cyadushimishije cyane nuko habayemo impinduka zijyanye nuko ubu ngubu umuntu ufite ubutaka buri munsi ya hegitare ashobora kubwandikwaho. Numva aricyo kintu cyanshimishije, kuko mbere wasangaga umuntu ashobora kuba afite ubutaka butoya, bityo kugira ngo ube wagabanya ubutaka buri munsi ya hegitare bikaba bikomeye bitoroshye. Ibyo rero izo mpinduka zijyanye n'itegeko rishya by'ukuri ubona byaradushimishije.
Mbere habagaho amakimbirane agendanye n'ubutaka, utekereza yuko kubera iri tegeko rishya ayo makimbirane atazongera ukundi cyangwa se agiye kugabanuka?
Ntekereza ko amakimbirane ntiyabura tukiri mu isi, ariko ntekereza ko bizatuma agabanuka ikigero cyo hejuru.
Wowe uravuga iki ku ngingo yo gutanga inzira ku muturanyi wawe mu gihe we adafite inzira imugeza iwe cyangwa se imugeza mu butaka bwe?
Ibi ni byiza cyane, kuko wasangaga umuntu mu by'ukuri akeneye nko gutambuka cyangwa gutambutsa ibikoresho aho yaba ari kubaka, ugasanga umuntu mu by'ukuri akwimye inzira kandi ari umuturanyi. Kuba rero barabitekereje neza ko byajya mu itegeko aho bishoboka, umuntu akaba yabona inzira imutuma agera iwe mu buryo bworoshye, njye mbona ari byiza cyane.
Nitwa Mukankwabire Trida, ntuye mu mudugudu wa Rugarama, akarere ni Nyanza. Mfite ubutaka buto cyane ariko bwubatsemo inzu, kandi ndanahinga ariko ni buto.
Ni iki cyagushimije muri iri tegeko cyangwa se ni iki utishimiye?
Itegeko ryanshimishijemo ni uko baduhaye uburenganzira ku butaka bwacu, tukabona icyangombwa cy'ubutaka bwanjye ntawe tukibuburanaho. Mwumvise bimeze neza cyane, kuko ubutaka bwegukiye nyirabwo. Nk'ubu butaka bwanjye ntawe tuburana kuko mbufitiye icyangombwa. Amakimbirane ashobora kongera kuko hashobora kubaho uburengere. Burya umuntu muturanye mubangikanye ashobora kukurengera, ibyo nabyo bikaba byashobora kubyara amakimbirane.
Mu itegeko rishya harimo gutegekwa gutanga inzira ku muturanyi mu gihe we adafite uko agera ku butaka bwe cyangwa se bitoroshye ko yagera aho atuye. Ibi byo wowe urabivuga wiki?
Ubutaka bwanjye numva mfite ubutaka ari ubwanjye, numva iyo nzira nayimuha ariko tukayigura. Tutayiguze rero numva byagomba kuba imanza ndende, kuko yagomba kungurira kuko ubutaka bwa rugwanjye kandi nayo mfite iyo mbukoreramo.
Nyuma yabo baturage bo mu mujyi wa Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda, negereye umuryango wa Legal Aid Forum. Bimwe mu bikorwa by'uwo muryango harimo gutanga ubufasha mu by'amategeko ku baturage badafite ubushobozi. Uwo muryango watanze ibitekerezo mu mushinga w'itegeko rishya ry'ubutaka. Navuganye n'umwe mu bakozi bawo, ni Clarisse Munezero.
Murakoze. Nibyo koko muri uyu mwaka n'ukwezi kwa gatandatu nibwo mu Rwanda twabonye itegeko rishya rigenga imikoreshereze y'ubutaka mu Rwanda, riza risimbura itegeko ryari rimaze iminsi twakoreshaga ryo mu mwaka w'2013. Hali Great Forum rero twagize amahirwe niko navuga yo gukurikirana uburyo iri tegeko ryakozwe, dutanga ibitekerezo mu Nteko Ishinga Amategeko, ndetse tukaba ngo twishimira yuko itegeko rihari nirishya kandi rirafasha gusubiza bimwe mu bibazo byari byaragaragaye bitarabashaga gukemurwa n'itegeko twagenderagaho ryo mwaka w'2013.
Ubwo harimo bimwe nyine uri butubwire muri iki kiganiro?
Yego, navuga yuko ntangiye ku ntangiriro no kuvuga ngo itegeko rya 2013 hari ibibazo bimwe na bimwe bitabashaga gukemuka. Ntanze nk'urugero, hari ingingo yateganyaga yuko butaka bugenewe ubuhinzi n'ubworozi budashobora kugabanywamo ibice iyo nyuma yo kugabanywamo ibyo bice bigaragara yuko igice gisigaye gitangana na hegitari imwe nibura. Itegeko no kuvuga ngo itegeko ryo muri 2013 rishyirwa mu bikorwa, ni ukuvuga ngo byagaragaje yuko iki kintu gitera ikibazo, byateza ikibazo, abantu barabivuga ndetse n'abaturage ubwabo barabyivugira. Kimwe rero mu mpinduka zigaragara navuga ngo zo kwishimirwa nuko ingingo yabuzaga irigabanywa ry'ubutaka bugenewe ubuhinzi n'ubworozi ubu ngubu yakuyemo mu itegeko rishyashya kugira ngo noneho ubu ngubu abaturage bemerewe kuba bakoresha ubutaka bwabo batabangamiwe n'iriya ngingo. Indi mpinduka igaragara muri iri tegeko nanone mu minsi yashize hari ikibazo cyakunze kugaragara ubwo no kuvuga ngo birajyana n'amateka igihugu cyacu cyaciyemo n'imiyoborere mibi yakiranze aho usanga abantu bamwe babuze uburenganzira bwabo ku butaka kubera ko byabaye ngombwa yuko bahunga noneho bagaruka ugasanga barimo barashaka uburenganzira bwabo ugasanga ubwo butaka kandi nanone bwatujwemo abandi ugasanga ni amakimbirane atarangira inzego z'ubuyobozi zitandukanye zigatanga umurongo kuri icyo kibazo ariko nanone ugasanga biracyagaragara yuko icyo kibazo kitari gukemuka. Icyiza rero kigaragara muri iri tegeko rishyashya ni ku itegeko rishyashya iyo kibazo cyaritanzeho umurongo nyongo itegeko rishya iyo urebye cyane cyane mu ngingo ya 52 bigaragara yuko ryashimangiye uburenganzira abantu bagira ku butaka bahawe mu gihe cy'isaranganya bivuze ngo ba bantu twabonaga bajyaga kurega abantu kubera yuko batujwe batuye mu butaka bwabo kandi ubwo butaka bwabo bakaba barabonye ku buryo bw'isaranganya ni ubuhanga ubwo ngubwo itegeko riragaragaza yuko ubwo butaka butunze ku buryo bwemewe n'amategeko bikanagaragaza kandi yuko abantu babuze uburenganzira ku butaka kubera imiyoborere mibi yaranze igihugu cyacu mu myaka yashize no kuvuga ngo abo bantu nabwo nubwo butaka bwabo babubuze ariko ntabwo bariganyijwe bivuze ngo ntabwo tuzongera kubona aho abantu umuntu ashobora ngo naho kuza kuregera ubutaka bwari bw'ababyeyi be ugasanga bwa butaka arimo aregera ni nk'umusozi wose. Iri tegeko ryabitanzeho umurongo. Indi mpinduka nziza igaragara nanone iza kandi isubiza ibibazo byari bisanzwe bigaragara cyane cyane navuga nk'ibintu bijyanye no guhererekanya ubutaka uburenganzira bwo guhererekanya ubutaka aho itegeko riteganya ko n'ubundi ni na mbere nuko ryabiteganyaga n'ubu riracyabiteganya ko abantu kugihe hagiye kubaho ihererekanya ry'ubutaka abanditse ku byangombwa by'ubutaka aribo babigira mu ruhare
bose
abanditseho. Noneho rero mu minsi yashize ni ukuvuga ngo mu itegeko twagenderagaho rya 2013 niko byari biteganijwe ariko noneho ugasanga cyane cyane ahangaha ndareba ku bantu bashyingiranywe ugasanga abantu bashyingiranywe umwe aciye ku ruhande agiye gushaka umutungo w'ubutaka noneho wiyandikishijeho ntabwo yandikishije kuri mugenzi we kandi itegeko rikaba ryavugaga ngo abantu bagira uruhare mu gutanga uburenganzira ku mutungo w'ubutaka ni ba bandi wanditseho ugasanga biteje ikibazo turacyabona imanza cyane cyane ubwo ndavuga ku bagore kuko abagore nibo akenshi bakunda guhura n'ibi bibazo cyane cyane. Ubu ngubu rero impinduka igaragara muri iri tegeko ni uko noneho itegeko ryavuze yuko mu gihe hari abashyingiranwe niyo yaba mugenzi we ataramwandikishije kuri uwo mutungo w'ubutaka ni ukuvuga ngo nawe azagira uruhare mu gutanga uburenganzira kuri ubwo butaka bivuze ngo igihe cyose umuntu azajya ajya gushaka kugura umutungo w'ubutaka bw'umuntu uri marie ni byiza ko agomba kubanza kureba koko niba n'uwo bashyingiranwe nawe yatanze ubwo burenganzira naho ubundi ubwo burenganzira ntabwo buzaba bwemewe. Ikindi mu minsi yashize ni ikintu cyari kijyanye n'uburyo abantu barimo bahererekanya ubutaka cyane cyane mu bintu bijyanye no kugura n'uwo ngo mu minsi yashize twabonaga ibibazo by'abantu bagurisha cyangwa bagura ubutaka noneho muri pratique bigahama mu byo kugura gusa bakagirana amasezerano nyuma yo kugirana amasezerano bagatanga ibyangombwa by'ubutaka umuntu yakumva yuko yahawe mugenzi we yamuhaye icyangombwa cy'ubutaka akumva koko ubugure bwabaye ariko hari igihe byagaragaraga yuko umuntu ashobora kugurisha abantu benshi nimwanga kugurisha abantu benshi munsi akaguha cyangwa cy'ubutaka ejo akazaca inyuma ariko ubwo ndavuga abantu batari honnête batari inyangamugayo ejo akazaca inyuma akazagenda akavuga yuko cyangwa cy'ubutaka cyatakaye agasaba ikindi bakakimuha akongera kuko ndavuga ngo byagaragaraga yuko aracyari nyir'ubutaka akazagenda akazagurisha abantu babiri batatu ugasanga noneho niba hageze wenda nk'igihe cyo kujya guhinduza ugasanga hari abantu babiri batatu bavuga yuko bose baguse n'uwo muntu kandi uwo muntu akenshi ugasanga yaracitse yarigendere ubu rero iri tegeko rishyashya rirashyiraho ikintu cyitwa registre y'ubutaka registre y'ubutaka ni ukuvuga ngo izajya iba irimo amakuru y'umwimerere ku bintu bijyanye n'ubutaka mu rwego rero rwo kugira ngo ayo makuru y'umwimerere ashyirwe muri registre mu itegeko riteganya yuko mu gihe cyose habayeho ubugure ni ukuvuga ngo iryo herekanya ry'ubutaka ryabaye rizajya rigira agaciro ari uko ryashyizwe muri ya registre bivuze ngo bizakemura ibibazo byinshi igihe cyose umuntu azajya aba amaze kugura ni ukuvuga ngo ni ukwihutira kujya gutanga kujya gushyira ayo makuru mu registre none bikaba bibaye amakuru y'impamo ku buryo nta wundi muntu ushobora gusubira inyuma ubwo butaka bashobora kongera kujya kubugurisha
ese ubwo twavuga ko kubera ko mwebwe mu byo mukora harimo no gufasha abantu mubunganira mu nkiko bityo mukaba mushobora kumenya ibibazo byinshi abaturage baba bafite twavuga ko mujya gusaba gutanga ibitekerezo kuri iri tegeko wenda ariyo mpamvu yuko mwabonye ko hari ibyo abaturage hari ibibazo abaturage bahura nabyo
yego nibyo koko tuburanira abantu mu nkiko ariko noneho hari n'ibindi bikorwa dukora cyane cyane nko kwigisha abaturage amategeko ndetse n'ubushakashatsi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu na cumi na karindwi pleto twakoze ubushakashatsi kuri serivisi uburyo abaturage babona serivisi z'ubutabera cyane cyane tuza kureba n'uburyo abaturage b'abanyarwanda bazi amategeko mu byabaye muri ubwo bushakashatsi rero byagaragaje yuko igipimo abaturage ubwo ni ukuvuga ngo tuba dusa nk'abakoze ijanisha cyane cyane turebye ku baturage tuba twabajije usanga ubumenyi bw'abanyarwanda ku mategeko bukiri hasi ni ukuvuga rero tukagira gahunda noneho yo kubigisha twigisha amategeko cyane cyane tugenda mu giturage kujya kwigisha abantu cyangwa se tugacisha ku maradiyo n'amateleviziyo ndetse dufite n'umurongo utishyurwa 845 aho abantu nawo dukoresha mu rwego rwo kwigisha abantu amategeko iyo rero turimo twigisha abantu amategeko nk'uko nguko ni ukuvuga ngo babaza n'ibibazo ni ukuvuga ngo babaza n'ibibazo bakatubwira bati nyamara ibi bintu birabangamye ahangaha ahanaha igihe bizashoboka muzadukorere ubuvugizi ni ukuvuga ni muri urwo rwego rero ni ukuvuga ngo nigeze kubikomezaho yuko Legal Forum ni impuzamiryango ni ukuvuga ni network ihuza imiryango myinshi itandukanye ni ukuvuga rero muri gahunda nyinshi dukora n'abanyamuryango bacu bakora ni ukuvuga ngo tugenda tubona navuga ni nk'amakuru uburyo amategeko arimo ashyirwa mu bikorwa noneho n'imbogamizi zihari ni ukuvuga ngo izo mbogamizi rero nizo akenshi dushingiraho iyo turimo dukora advocacy kugira ngo tugaragaze tuti iki kintu nyamara kirabangamye kiramutse gikosowe gishobora gutuma abaturage babaho neza kandi uburenganzira bwabo bakaba bukubahirizwa muri gahunda nyinshi zitandukanye
tugenda tugana ku musozo twavuga ko wenda hakiri kare kugira ngo hagaragare impinduka muri iri tegeko ibyiza byaryo iri tegeko rishya ry'ubutaka cyangwa se wenda utundi tubazo twihishe inyuma tutari twagaragara ubu twavuga ngo haracyari kare kuva aho risinyiwe kuva aho ritangiye gukurikizwa kugeza ubu ngubu
muri bimwe mu bishyashya itegeko ririmo riteganya harimo uburyo bwo gufasha abaturage babakemura amakimbirane bitagombye kujya mu nkiko ni ukuvuga ngo itegeko riteganya yuko hazajyaho iteka riteganya uburyo ayo makimbirane azajya akemuka cyane cyane ku bintu bijyanye n'iyandikishwa ry'ubutaka ryabaye muri rusange cyangwa nibijyanye n'imbibi. No kuvuga rero hari hashize iminsi tubona ibibazo bitarangira, urumva abantu habayeho iyandikishwa ry'ubutaka muri rusange rirarangira, ariko no kuvuga ngo ibibazo byabayeho no kuvuga ngo biracyahari kugeza na n'ubu. Niba hari ibyo bibazo ntabwo n'ubundi birakemuka kuko biracyari mu nzira z'inkiko, ariko noneho itegeko rishyashya rikateganya yuko hajyaho ubwo buryo bwo kugira ngo abantu babe bashobora kuba bakemurirwa ibibazo, navuga ngo mu buryo budahenze cyo ni cya mbere, kandi no mu buryo bwunga, kuko buryo iyo abantu bahuye bakicara imbere ya komite kagerageza kubumvikanisha no kuvuga ngo akenshi birangira nabo ubwabo igisubizo bakiboneye. Noneho kuvuga ngo ese ntihakiri kare kugira ngo tumenye niba itegeko ryaratangiye gukurikizwa, navuga yuko nibyo itegeko ryarasohotse, kandi burya iyo urebye ingingo za nyuma za buri tegeko akenshi zigaragaza yuko haba handitse ngo itegeko ritangira gukurikizwa kuva umunsi risohokeye igazeti ya Leta ya Repubulika y'u Rwanda, bivuze ngo kuva umunsi itegeko ryasohotse ryatangiye gushyirwa mu bikorwa. Ariko iyo urebye iri tegeko uburyo rikoze ni ukuvuga ngo usanga riteganya amateka menshi, niyo ngo riteganya amateka menshi azafasha mu ishyirwa mu bikorwa ryayo, bivuze ngo itegeko rirahari ariko ni byiza yuko n'ayo mateka ajyaho kugira ngo noneho tuvuge ngo ritangiye gukurikizwa, kuko hari igihe akenshi ushobora gusanga uburyo ibiteganywa n'itegeko binabone ngo hashyizweho wenda ha uburyo bwo gukemura amakimbirane, ariko iteka rizagena uburyo bizakorwa, iryo teka rikaba ritarajyaho. Nubwo ngo nimba iteka ritarajyaho, mu by'ukuri iyo ngingo yo mu itegeko nayo ntabwo ishobora kubirimira ashyirwa mu bikorwa. Bivuze ngo yes, itegeko rirahari ririmo riratangira gukora rirashyirwa mu bikorwa, ariko nanone amateka agomba kufashwa kurifasha kugira ngo abantu noneho barishyire mu bikorwa ryose, nayo ni ngombwa yuko ajyaho kugira ngo noneho byose bigendere rimwe. Ikiza ni uko arimo arakorwa, hari mu minsi yashize ayo nanone bari badusabye ibitekerezo, nabyo twatanze ibitekerezo, ariko ni ukuvuga ngo itegeko rirahari rirakurikizwa, ariko nanone ni byiza yuko n'ayo mateka azarifasha kugira ngo rishyirwe mu bikorwa neza, nawe yihutishwa kugira ngo hatazavamo icyo.
Murakoze cyane, hari icyo mwongera wenda kuri mwongeraho kuri iki kiganiro tugiranye?
Ibyiza ari gukangurira Abanyarwanda kugira ngo barisome, ni ukuvuga ngo hari ibishyashya birimo yego, ariko nanone noneho harimo n'ibihano, n'ibyaha n'ibihano. Ni ukuvuga ngo ni byiza rero yuko abantu babimenya ibikubiye muri iryo tegeko, kugira ngo ejo n'ejo bundi utazisanga waguye mu wakoze ibibujijwe n'amategeko, ugasanga baraguhannye kandi mu by'ukuri utari waramenye ibibujijwe.
Murakoze rero, ndabashimiye.
Murakoze namwe.
Naganiriye kandi na Frank Habineza, ni umudepite mu Nteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda, akaba n'umuyobozi w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije, Democratic Green Party of Rwanda, rikaba ari ishyaka ryakunze kunenga itegeko ry'ubutaka ryariho mbere. Nabanje kumubaza niba yarashubijwe icyo yaharaniraga kikaba cyaragezweho.
Kinabanza gusobanura ni uko atari njyewe wari ubangamiwe gusa, ahubwo njye nari ndi ijwi ry'Abanyarwanda bose. Ko twaje kugira icyo tuvuga ku bijyanye n'itegeko ry'ubutaka, ariko twari tumaze kubona yuko Abanyarwanda benshi cyane bari batabyishimiye, cyane cyane uko ryari rimeze, ako ndetse n'irindi naryo risa nk'aho ryegereye ryajya n'imisoro y'ubutaka, byose Abanyarwanda ntabwo bari babyishimiye. Ariko turi kuri iri mwarimu tubajijeho, iri tegeko rijyanye n'ubutaka, ikintu twebwe cyari kituhangayikishije cyane kurusha ibindi byose kiri kijyanye no kugira uburenganzira ku butaka, gutunga ubutaka, kuko icyambere nk'uko mubizi abantu benshi ntabwo bari babisobanukiwe yuko tukodesha ubutaka kuri leta. Abantu bavuga ko ufite icyangombwa cy'ubutaka ukumva ko ari ubutaka bwawe, ari umutungo, ari gakondo yawe, ariko mu by'ukuri abantu ntabwo bari babisobanukiwe ko ku cyangombwa cya kindi baduhaye handitseho ko dukodesha. ko turi abakode nabo twabaga twebwe turumva mu byukuri tutagumye kuba dukodesha ubutaka kuri leta uko ubutaka numurage twahawe n'Imana numurage w'abanyarwanda twese ntukuvuga ngo niba ari umurage wacu gakondo yacu kubera iki tugomba kuba twajya kubukodesha kuri leta icyo twifuzaga niki nuko itegeko ryahinduka tukagira uburenganzira busesuye ku butaka buri munyarwanda wese akavuga ati nubwanjye ni kuburyo na wavuga ati nabuzaburaga umwana wawe n'umuzukuru wawe n'umuzukuruza ko uzi ko ntacyahinduka ko ari ubwawe ubwo navuga yuko muri ibyo byinshi kwagaragaje ari mu matora ya Perezida wa Repubulika mu 2017 ndetse no mu matora y'abadepite 2018 muri kampanye tubisobanura tubivuga no mu radio no mu binyamakuru atandukanye hose juri yacu yagiye ryumvikana hari bagenda babyumva noneho tuvuga ko ubu abantu bari batuye muri Kigali twese dufite ibyangwa biriho imyaka 20 waye mu myaka 20 kuva ibyangwa twabiboneye hari hasigaye imyaka mike n'abasa amaherezo nayaye ko imyaka yashize tuzajya hi tuzimukira kuko leta ivuga ngo irakukodesheje ishobora kukwirukana muri ubu butaka bwayo ubwo navuga ko muri itegeko rishasha cyashoboye guhindukamo twishimiye gakeya ntabwo ari cyane nuko leta yemeye kukongera igihe cy'ubukode buhinda imyaka 99 none ishobora no kongerwa nukuvuga ngo icyo gihe igihe cyariyongerewe ariko cyakini nyamukuru twavugaga cyo gukodesha no burikira cyari mukuru cyakodesha gusa noneho harimo n'indi ngingo yitwa inkunda butaka nukuvuga ngo kugira inkunda butaka mu cyongereza bita freehold ni ingingo ya gatandatu y'itegeko ry'ubutaka nukuvuga ngo umunyarwanda afite uburenganzira bwo guhabwa inkunda butaka
tukira aho wenda inkunda butaka umuntu yamenya yakumva ari nk'iki buri
buriya inkunda butaka ni nkaho ubugize uburenganzira busesuye ku butaka bwawe ni ukuvuga ngo icyo gihe babita freehold title mu cyongereza ni ukuvuga ngo icyo gihe nta muntu leta twakundiriza kuvuga ngo hano vuba iyo bagiye kwimura nk'abantu icyo gihe muranegosiya neza ntabwo bapfa gukoresha itegeko ngo bakwirukana yego leta ishobora kukubwira ngo imukane bagiye kuhashyira cyangwa bavumbuye amabuye y'agaciro n'iki ariko nibura muranegosiya mukaganira kuko uba ufite uburenganzira nawe ku butaka bwawe ndetse ndumva ni uko batabisobanuye neza ariko baguye ko ufite n'uburenganzira n'ibiri hasi y'ubutaka bwawe kuko urumva ko uba ufite icyangombwa cya burundu so ni ukuvuga ngo iyo ngingo yajemo ariko kamo kabazo kandi nuko bavuze ko n'umunyamahanga nawe ashobora kuyibona ariko kuyibona ariko ahabwe uburenganzira n'iteka rya perezida ngo bitewe n'uko yaba ari inyungu zindi z'amajyambere yaba agamije kugaragaza afite ibikorwa by'amajyambere cyangwa se biterambere ashaka kujyana ku iteka rishobora kumuhereza ibyo nkunda butaka twebwe cyangwa nanjye ku giti cyanjye numva ko nta munyamahanga atagombye kubona iyo nkunda butaka niwe yaba afite ibikorwa agiye kutuzanira mu Rwanda ko turumva ko turumva aho kagome kuba ari akantu k'umwihariko k'abanyarwanda gusa gusa niyo nkunda butaka nyine nk'uko twayivugaga ntabwo ari otomatike ugomba kuyibona bavuze ko ni umuntu ugomba kuyihabwa ntabwo agomba kuba atafite ubutaka burenze amahekitari abiri icyo ni cyambere ariko icya kabiri iteka rya minisitiri rizasohoka rigomba kubisobanura byose neza ni ukuvuga ngo ntabwo uyu munsi yive cyangwa njye Frank sinahaguruka ngo ngende ngo nyisabe kuko ntabwo iri teka rirasohoka urumva aracyarimo ingwate cyangwa se ikibazo noneho ikindi kintu twatishimiye cyane nacyo cyari kijyanye n'abanyamahanga guhabwa uburenganzira ku butaka mu by'ukuri muri iri tegeko nabyo urebye bahana n'imusobanuro yuko itegeko ryahaye abanyarwanda imyaka 99 ariko ku munyamahanga we bavuze ko nawe ashobora guhabwa cyangwa cy'ubukode kiriya cyari cy'inkunda butaka noneho cy'ubukode ashobora kugihabwa mu myaka 49
tutaragera kuri icyo cy'abanyamahanga tukiri kuri icyo kuri ibyo wavuze by'inkonda butaka aha nagira ngo wende dusobanurireho gatoya guhabwa uburenganzira bw'inkonda butaka na niriya myaka 99 biratandukanira hehe
aho bitandukaniye nuko 99 ubu uri mu code ubukodesha nduvuga ngo umuntu ukodesha nyine ubukodesheje hari igihe bavuga ati va muri iyo nzu yanjye ukodesheje ukaba wayivamo gusa hari itegeko ritari expropriation riteganya iyo umuntu afitemo ibikorwa ibi bikorwa nibyo bababarira ariko bwa butaka bwa bundi wicayeho ntabwo babubara nduvuga ngo babara ibikorwa biri kuri ubwo butaka niba waba ufite inzu niyo baha agaciro niba waba ufite ibiti niyo baha agaciro ariko ubutaka ntabwo babukwishura urumva aho difference ariko iyo ufite inkunda butaka ubutaka barabukwishura kuko nabwo babuhagakira icyo gihe kubera ko buba ubufiteho uburenganzira bwose icyo gihe babara bakubarira ibiri ku butaka bwawe niba ari inzu niba ari ibiti niba ari mirima washizeho ariko noneho n'ubutaka nabwo bakaguha agaciro kuko hari igihe bushobora kuba bufite n'ibindi birimo agaciro nabyo urumva ko icyo gihe habamo itandukaniro kandi noneho ntabwo umuntu ufite nkunda butaka ntabwo afa kwirukanwa gutyo nyine byihutirwa abamo negotiations cyangwa se baraganira ku buryo bwimbitse
Frank niba nkumvise neza umuturage ashobora kugenda akandikisha ubutaka bwe abanza guhabwa iyo myaka 99 cyangwa ashobora guhita asaba inkonda butaka
oya abanza guhabwa 99 iyo niyo ya mbere yo kuba ari umukode noneho yaba none ashaka kuzabona iriya nkonda butaka akaza noneho akazasaba noneho akafite ibindi agomba kugaragaza kuzuza nayo kuko nabisobanuye iteka ari bisobanura ntabwo rirasohoka rizasobanura ibyo umuntu agomba kuba kuje ariko kera bavugaga yuko niba warasabye kuko na kera byabagaho warasabye kubaka inzu tuvuge runaka niba ari cadastre ukagaragaza ko wayubase neza byose iyo wavugaga byose warabikoze icyo gihe ushobora kuba ufite uburenganzira bwo kuvuga ati noneho ibintu byose nasabwaga byose narabyujuje mube mwayimpereza icyo gihe nduva itegeko iteka nirisohoka rizabisobanura neza
wabikomojeho ku bigendanye n'ikibazo ubona kikirimo kuri iri tegeko cy'abanyamahanga guhabwa ubutaka hari abavuga cyane cyane kuri iyi ngingo yemerera abanyamahanga kuba bagira uburenganzira ku butaka mu gihe kirekire ko kenshi abanyamahanga ari bo baba bafite ubushobozi bw'amafaranga ibi ntibyatera impungenge z'uko mu gihe gito cyane twazisanga igice kinini cy'ubutaka bw'u Rwanda gifitwe n'abanyamahanga ibi byo mwabivuzeho iki wowe ku giti cyawe wumva bimeze bite
nizo mpungenge twari dufite zikomeye cyane ruba tumunyamahanga nawe nagira ubwo burenganzira bwo kuba yahabwa ubutaka yabukodesha imyaka 49 ko bizaba ari ikibazo kubera ko tuvuga ati abanyamahanga bafite ubushobozi burenze bw'abanyarwanda yaje nawe akaba yabona icyangombwa cy'ubukode akakodesha ubwo butaka nk'abandi bose biramworohera kuba afite amafaranga noneho ba bandi araza akabaha amadolari cyangwa se n'amayero n'abandi amashiringi bikaba umuntu akavuga avuga ati mbonye iyo miliyoni akaba ahatanze ahantu hiwe ariko iyo amara kubona iyo miliyoni wa munyarwanda ntabwo bizamworohera kutabona ahandi aho yajya niba hari inzu yiwe nubwo yaba ari ntoya yikirise ariko kuzagira ngo yongere ayibone bizaba ari ikibazo tugasanga noneho abanyamahanga twe tuvuga yuko bagumye gutizwa gusa ubutaka nicyo cya gitifuzo cyacu tukaba twabatiza ntabwo dushaka kubirukana yego nabo bafite uburenganzira natwe twabayeho abanyamahanga ariko tuvuga ati ntibagire uburenganzira bungana n'ubwo abanyarwanda tubatize bagaragaza iyo bashaka batizwe ubutaka ariko ntibagire uburenganzira bwo kuba nabo bavuga ngo bagiye kugira ubukode noneho urumva ko abanyamahanga noneho bagiye no kuzagira uburenganzira kugira uburenganzira ku nkunda butaka yaya indi yagumye kuba ari umwihariko wonyine ku munyarwanda urumva ko hari ikibazo
hari n'abavuga ko iri tegeko ririmo amategeko teka menshi wabivuzeho ku itegeko teka rireba minisitiri kanaka ritarasinywa ahangaha nagira ngo mbaze bishobora kuzafata igihe kinini kugira ngo ayo mategeko teka yemezwe hanyuma itegeko nyirizina ritangire gushyirwa mu bikorwa bivuga ngo nk'ubu umuntu ashobora kugirana n'undi ikibazo cy'ubutaka mwajya mu rukiko ugasanga hari itegeko teka ritarasohoka bikabangamira itangwa ry'ubutabera aya mategeko teka yo agira igihe aba yarangije gushyirwaho ku buryo bitabangamira itegeko
amategeko teka ni menshi muri iri tegeko ariko kandi hari amabwiriza ya premier ministry ya minisitiri w'intebe ategeka yuko itegeko iyo risohose amategeko teka aguma kuba nayo yasohose mu gihe kitarenze amezi atatu gusa nyine muri realite tujya tubona ayo mateka atajya asohoka muri ayo mezi atatu ndetse hari amategeko amara n'imyaka 5 yarasohotse ariko amateka yayo atarasohoka mu nshingano zayo z'inteko ishinga amategeko harimo no gukurikirana niba n'ayo mateka avugwa mu mategeko aba yasohoka cyangwa se azasohoka ryari ndetse mu minsi ishize ya vuba inteko ishinga amategeko yakoze list y'amateka yose avuga mu mategeko atandukanye buri komisiyo bireba yagiye ireba amategeko ayireba bakatukarya tureba amateka atarasohoka ndumva iyo list y'ayo mateka yarasohotse ariko ngira ngo ngira ngo ntabwo biraza biroherezwa neza kugira ngo byose babe babyihutisha ariko uretse ibyo buri komisiyo yifite itegeko runaka ibaza za minisiteri zibishinzwe amateka igihe azasohokera ndetse natwe mu minsi ishize aho muri komisiyo nkuriramo y'imibereho myiza y'abaturage tumaze iminsi tureba amategeko ijyanye n'amarimbi ndetse n'amategeko ijyanye n'itabi hari amateka atarasohoka tumaze iminsi tubabaza igihe azasohokera tusaba ko babyihutisha kubera ko hari amabwiriza abiteganya yuko yagumye kuba yarasohose mu gihe kirenze amezi atatu ariko ntabwo bijya byubahirizwa so navuga noneho ngaruse kuri iri tegeko wavugaga nuvuga ngo twarabibazaga ndetse nanjye icyo kibazo narakibajije kuko nabaye umushyitsi muri iyo komisiyo y'ubutaka ko ntabwo ariho nkorera ariko nagiyeyo n'itegeko ririmo kwigwaho nababajije se aya mateka ariho baravuga ngo amateka yateguwe niko batubwiye ngo rwose itegeko nirisohoka amateka azaba yarasohose ariko nk'uko mubibona itegeko ryasohose mu kwa gatandatu k'uyu mwaka wa 2021 tugeze mu kwezi kwa munani haciye amezi abiri ngira ngo ntabwo amateka ntabwo turayabona ubwo turizeye yuko cya gihe ntarengwa cy'amezi atatu ntabwo ntarirarenga ko bizagera mu kwa cyenda aya mateka yasohose nibura menshi yasohose byaba ari byiza kubera ko nkaririya twari tuvuze iteka rya perezida n'amateka y'abaminisitiri yose yagumye gusohoka kubera ko nk'iri tegeko ry'ubutaka ni itegeko riri sensible cyangwa se itegeko rirebwa n'abanyarwanda benshi cyane cyangwa rifata ku buzima bw'abanyagihugu ndetse n'abanyamahanga batuye muri iki gihugu ari umunyamahanga ukeneye kugira kugura ubwo butaka cyangwa se gutura mu Rwanda kugura inzu n'ibindi byose nawe akeneye kumenya uko bizagenda ari n'umunyarwanda nawe akeneye kumenya ko ndetse n'ibyangombwa byacu dufite by'ubutaka bimwe imyaka yayo ngira ngo yarashize abenshi yarashize yararangiye cyangwa se ndiri hafi kurangira tukeneye nawe ko bivugura kuko ntabwo byose byavugurwa aya mateka amwe atarasohoka so turifuza yuko aya mateka yasohoka vuba nk'uko amabwiriza ya nyakubahwa minisitiri w'intebe abiteganya
hari ikindi kintu abantu bakomeje kuvugaho cyerekeranye n'ubutaka n'imikoreshereze yabwo aha ndavuga ku butaka buri mu bice byinshi byo mu nkengero z'imijyi ibyo bice ubundi byakorerwagamo ubuhinzi none biragenda byagurirwamo ibice byo guturamo hamwe ugasanga birimo akajagari ese hari impinduka wowe usanga zikwiye kubaho mu miturire cyane cyane mu nkengero z'imijyi kugira ngo byibuze habungabungwe ubutaka bwo guhinga binagendanye kandi n'iri tegeko rishya ry'ubutaka
ubundi hari igishushanyo mbonera cy'imikoreshereze n'imitunganyirize y'ubutaka cyasohose cyitwa National Land Use Plan cyasohose mu minsi ishize ya vuba cyane giteganya aho ubutaka bwose bw'u Rwanda uko bugomba gukoreshwa hagomba guturwa hagomba guhingwa hagomba kororerwa hagomba kugira ibikorwa remezo by'amashuri ibigo bya leta n'iby'igisirikare n'iki byose byagiye bisobanurwa noneho ariko umwihariko n'umujyi wa Kigali wasohoye iyo land use plan cyangwa se igishushanyo mbonera cyayo cyarasohose kisobanura cyangwa se kigaragaza aho hagomba kuba ibikorwa remezo byose bitandukanye ari aho gutura araho guhinga ndetse no gukora ibindi bikorwa bitandukanye byarasohose ariko nk'uko mubibona mu mujyi wa Kigali cyane nk'aka karere ka Gasabo nk'uko karere kavugwa cyane kubera ko kafite igice cy'umujyi n'igice cy'icyaro kinini cyane niho abantu benshi cyane bagize bibaza ati se ko twebwe twari dusanzwe dutuye muri aka karere kandi duhinga dufite bamwe bafite inzuri abandi bafite yewe bafite n'intoki n'urutoki n'ibindi byose bavuga ati none ubu barababujije bagomba kuhubaka bakibaza bizagenda gute nyine muri mu gishushanyo mbonera niko biteganyije yuko mu mujyi wa Kigali hose aho bagiye bagura hagomba kubakwa amazu ndetse bagiye bateganya yuko hagomba kuba n'amazu maremare henshi cyane atari amazu asanzwe kugira ngo bizajye bigabanya ubucucike bw'abantu aho batuye ako kandi muri gahunda y'imyubakire natwe ibyo twifuza cyane ni uko abantu bagombye kuzajya bubaka bajya hejuru cyane bivuga kubaka ama etaje maremare kugira ngo kuko nk'uko mubona abaturage b'u Rwanda bariyongera buri munsi ntabwo bajya bagabanuka za miliyoni zigenda ziyongera ku byo biteganya ko mu myaka nka 2027 cyangwa 2030 iri imbere tuzagira hafi miliyoni 30 z'abanyarwanda ubu turi 12-13 gutyo ni ukuvuga ati niba biragaragara ko bazidubura abanyarwanda kandi ubutaka bwo ntabwo bwidubura ni byo byiza ko abantu bagomba gutangira kubaka bajya hejuru aho kandi ntitwibagirwe yuko tugomba no kuzatunga n'ubwo butaka n'ubundi kuko nubwo tubaka tugomba kumenya yuko n'ubundi tuza ibizadutunga bigomba kuva muri ubwo butaka no kuvuga ngo tugomba gusigariza aho guhinga icyo twasaba nuko harahugero ugasanga abantu ahantu harasanze hari mu buhinzi aho kugashanga barimo guhatiriza bashaka ko hahinduka hajye mu kubaka ibyo byo ndasaba yuko bitazajya bikorwa kuko abantu bubahirize ibiteganyijwe mu gishushanyo mbonera kugira ngo hariho mu buhinzi asigare mu buhinzi ejo bundi twe kuzabura n'ibyo turya cyangwa niba ari mu bishanga asigare mu gishanga kibungabunga ko nacyo kiradutunze cyangwa kirengera gifasha no kurengera ibidukikije ibyo byose bishobore kuba byabungabungwa ndetse hari n'amazi n'amashyamba nayo abungabungwe kuko nitutabikora gutyo tukagendera ku muvuduko w'abantu uzasanga n'amashyamba yose barayamaze bayatima bayubakamo amazu kandi njya mbibona ahantu henshi cyane birimo kugenda biba
wenda tugana ku musozo hari abaturage benshi bishimiye itegeko rishya birumvikana babyumvise no mu majwi yabo ariko hari n'abandi ubona ko batari bumva neza iri tegeko rishya ry'ubutaka ahubwo bo wababaza iby'ubutaka bagahita bakubwira ibyo kubasoresha wenda twabanza tukumva abo baturage ibyo bavuga
ntuye Rwamagana bigabira icya 99 sanga bifite akamaro kuko ni igihe kirekire nibura ubutaka uvuga uti busa nkaho bufite ariko imyaka 20 ni uvuge niba hari ahantu natanga urugero nk'ahantu abantu bajya bibazaho nk'ahantu abantu baba barashyinguwe kwirimbi n'ibindi bintu imyaka 25 utekereza cyangwa 20 ukuntu aho wakwimurira katavuga nk'umuntu wawe mu kwirimba ugasanga bifitemo imbogamizi nkareba ko ku myaka 99 hari ibyiza bifite
jyewe amazina yanjye nitwa Nyirudusenga John nkaba ntuye mu murenge wa Mwurire akagari ka Ntunga rero ni ukuvuga ngo ubutaka bwo leta ikigomba kudufasha igomba kudufasha kugabanya ibiciro by'ubutaka tugasora ariko umuntu agasora akurikije uko ubutaka bwe bungana kubera yuko umuntu asore amafaranga arinze ubutaka asoreshwa kuko umuntu ashobora kuba afite urugero nk'umudugudu utujuje intambwe z'umudugudu sinzi niba akwiriye gusora nk'uko umuntu wujuje intambwe z'umudugudu yakabaye asora cyangwa se umuntu akaba afite susate y'ubutaka undi afite hegitari 5 cyangwa 6 ntabwo abantu bakwiriye gusora ibingana kuko bitewe n'uko abo bantu nubwo basora baba badakwiriye gusora ibingana umuntu abasarura ibiruta ibya mugenzi we ibiciro biri hejuru leta ikwiriye kudufasha ikabigabanya kugira buri munyarwanda wese abashe kwishyura ko ari benshi barimo n'amadeni babuze ubwishyu bitewe n'uko ibiciro biri hejuru babuze ubwishyu bwabyo
ibyo bintu ngiye rwose byaranshimishije kubera ko byarutaga ibiriho hakubona nta mwenegihugu wakabaye akodesha ubutaka kereka wenda ari umunyamahanga umwenegihugu aba ari umusangwa butaka nta kubukodesha gusa kubera ko byarutaga ibiriho yadushimishije
navuga ko ari nk'iki kikubangamiye muri iri tegeko rigendanye n'ubutaka
agiye usanga nk'ubutaka usanga ibintu byo kubusorera hariho ukuntu usanga ufite nk'ahantu ho kuba rwose ari n'ahantu hatoye kugasanga umusoro baguca ntabwo ari amafaranga aba yoroshye kikubona avuga ngo uratanga ku munsi ngo igiceri cy'ijana cyangwa amafaranga 500 ku munsi akazana ahubwo kuyatangira icyarimwe biba bigoye ariko nanone buriya ubutaka umuntu atuyeho ari haba atakodesha ntabwo akabaye asora ngiye niko mbyumva ku giti cyanjye gusa gusora nanone biba ari byiza ko leta iba ikeneye umusoro kandi umusoro nyine uragenda ukatugarukira ariko nk'ahantu ho gutura hawe hakabaye wenda ufite nk'ahantu barimo akazu k'ibyumba 4 na saro utakabaye uhasorera ariko wenda ahantu ufite nk'abapangaye nawe ari bizinesi ukahasorera ko nawe n'inyungu uba ushakamo ariko ahantu ho kuba manumva nta mpamvu yo gusoresha umuturarwanda cyangwa se umusanga butaka hari aho bari banyatse niba ari 90 cyokora mbona nanone baravuga ati umusore nk'ayo ubushize banca 53 53 nawe yumve muri iyi minsi usibye n'iyi minsi n'ibikorwa tuba dukora ntabwo ari bivuga ngo wahita utera imbere birenze aba ari menshi kandi ari ahantu homba sinaho nkodesha
nitwa Uwera Sylvie nkaba ntuye mu murenge wa Kigabiro akagari ka Cyanya umudugudu wa Karuhaye ihindagurika ry'ubutaka twarabyishimiye kuko ni byiza cyane kuko umuntu aba yagize
ubutaka nkubwe akabukorera nkubwe atenda nko kubwimukama cyo gihe rero twe nk'abanyarwanda byaradufashije kandi neza bizadufasha iterambere kuko umuntu azumva ko ari ibye iyo ikintu ari icyawe wumva yuko wagikoraho nk'icyawe bizadufasha ko twumva ko ubutaka bwacu twabukorera kandi neza tukabusorera nta kibazo kuko twumva ko ari ubwacu
cyiza cy'ingenzi kirimo nuko nibura wenda birinze umusirage umuturage urumva mu myaka 99 yakagombye kuba yaragiye gusaba nibura uburenganzira nibura inshuro eshatu cyangwa enye ubu noneho abufite nibura rimwe kuzajya kuzajya kujya kumusaba muri nyuma y'imyaka 99 ubona nk'ikinyejana nuko wenda bizakorwa n'abamukomokaho aho ngaho bibaha umutuzo ukodesha ubwo butaka ikijyanye no kubusoresha rero cyo ni ikibazo kuko hari abantu batunze wenda nko mu mujyi batunze amasambu ayo masambu ntuzo umusaruro atanga ntahuriye ubwe butanamutunze bitamubujije ko abukeneramo bafitemo ibibazo kandi akaba adafite no kwimuka kubera yuko adafite kujya kubasha kujya kugura ahandi akaba butunze wenda nka kabanza atuyemo ariko akaba atabasha kukabyaza nta musaruro gatanga kandi akaba asabwa kubusorera icyo rero ni ikibazo aho niho hareba ese abantu bose hakarebye wenda na bya byiciro by'ubushobozi bagasoresha n'umuntu ubisoye ariko umuntu noneho bigaragara ko asa nk'afashwa na leta si ukwiye kugaruka akabazwa n'umusoro nanone ibyo birajyanye hanyuma ikijyanye nanone no kubusorera hari ubutaka abantu baba batuyemo nta musaruro ni ukuryama ni ukubyuka gusorera ikintu kidafite ntuza umusaruro kiguha nanumva ko ari umuzigo ari umutwaro ariko noneho wenda ubutaka bwubatswemo ibikorwa bibyara umusaruro kuko leta ikomora amafaranga ku baturage ubwo bwasorerwa ariko nanone mu rugero kuko mu gihe gishize imisoro barayikubye birenga ubushobozi uwo ari we wese ibyo rero bikosowe bikanozwa umuturage agasora abyishimiye agasora atari umugogoro leta ikagira wenda ikibonaho ariko nayo kitamuzengereza ndumva ariko byari itegeko ryaba rinoze neza
urumva ko benshi barabihuza n'itegeko ryo gusoresha ariko Frank itegeko rishya ry'ubutaka hari aho rivuga ku misoreshereze yabwo cyangwa se ni amategeko abiri atandukanye aha ngira ngo wabisobanurira abadukurikiye uko biteye
murakoze muri iri tegeko ry'ubutaka ntawo rivuga ibijyanye n'imisoreshereze yabwo ntawo bivuze ntawo bisobanukiwe rwose ibyo ntabwo birimo ni ukuvuga ngo ibijyanye no gusoresha ubutaka biri muri iri tegeko itegeko ritegeka inkomoko y'umutungo w'inzego z'ibanze iyo nkomoko y'umutungo w'inzego z'ibanze niyo isobanura yuko ahambere bagomba gukora amafaranga azatunga inzego z'ibanze ari mu mitungo itimukanwa imitungo itimukanwa akaba ari ubutaka n'amazu hari amazu y'ubucuruzi n'aya mazu asanzwe dutuyemo muri iyo tegeko ry'inkomoko y'imari cyangwa ingengo y'imari y'inzego z'ibanze naryo twari yaratase cyane twebwe twari yaryamaganye cyane kubera ko twabonaga ririmo ribangamiye cyane abanyarwanda cyane cyane ku bijyanye n'ubutaka kuko uko ibiciro byari bimeze mu minsi isize kera bavugaga ko umuntu asora kuri metoka rimwe amagatsura ku mafaranga 80 noneho nyuma yaho baza kuyazamura bageza ku mafaranga 300 ndetse iyo tegeko ryatuwe mu 2018 tuyo turajya mu nteko twabyamaganye cyane tuvuga ati amafaranga ni menshi cyane njyewe maze kugera mu nteko nakoze umushinga w'itegeko wundi wo guhindura ririya proposa yuko amafaranga yagabanuka akava kuri amafaranga 300 akagera ku mafaranga 100 bati nibura ni avuye kuri 80 akagera ku 100 byaba bisobanutse kuko ntabwo twanze gutanga uwo musoro ariko nibura ubore umusoro uri reasonable umusoro umuntu ashobora kuba yavuga ko yashobora kugira ngo uvuge amafaranga 300 mu by'ukuri itegeko ryagiyeyo inteko iraryakira ariko ntabwo ryashoboye kugira mu nteko rusange ko baze kumusaba ngo mbanze ngaragaze amafaranga leta izahomba yose aho azava biba ari imbogamizi nagize kubyo na kugaragaza ingengo y'imari ya leta iza yari guhomba ivuye muri iyo misoro yateganyije nta n'ubu sindashobora kubikunonosora neza ariko kandi nabwo twarekiye aho twakomeje kubivuga no kubigaragaza ndetse nkuko nabivuze kuva mbere ntabwo byari bitekerezo byacu twenyine ko twagomeze kubisangiza n'abaturage ndetse no kubikangura abaturage barabyumvise nabo bakomeza bagenda babigaragaza babivuga ko bari bamaze kuba konsiya bo umwe se bamaze kubona ko ari ikibazo kimureba ndese muri ibyo byaje bigira hejuru ku buryo ndeje bundi bavuga ngo umusoro utangire kubahiriza twakomeje kuvuga ati ntabwo ari byo ndese umuturage umwe azana kubaza Perezida wa Repubulika na bavuga ko bagiye kubyigaho navuga ko mu minsi ishize babaye bahagaritse uyu musoro bari bongeje ariko amakuru ufite nuko itegeko ryasubiwemo ririmo kwigwaho na Minisiteri y'Ibishinzwe na Minisiteri y'Imari Minikofine niyo ibishinzwe ku buryo turategereze turebe ko tuzongera tugiremo uruhare kugira ngo ribe ryasohoka noneho ribe ry'abaturage navuga yuko aracyari icyizere ntabwo kiracyika ariko na mategeko abiri atandukanye navuga yuko nibura uko ni ryiza kuruta iryari rihari kandi nkuko nabisobanuye nubwo tutabonye ibyo twifuzaga byose ariko nibura habayemo impinduka nziza nk'iyo myaka yariyongereye ndetse harimo n'izindi ngingo nyinshi zitandukanye zatezaga amakimbirane mu baturage zijyanye no gutanga inzira muhuje n'ubutaka n'undi guhinzira byose byari ibintu bitanga amakimbirane ariko nabyo byagiye bisobanura ukuntu bizajya bikorwa ku buryo amateka ari muri itegeko nasohoka amakimbirane menshi azagabanuka ndetse habayemo n'akantu keza yuko kera babuzaga umuturage ufite isambu yiwe kuba yayigabanyamo kugira ngo ahewe abana be ariko ubu nabo barabyemeye mu itegeko biremewe yuko ushobora kugabanya na umwana wawe cyangwa se umuntu wawe wundi ushaka ukamuhawo nawe akabona icyangombwa gitandukanye biremewe nabyo urumva ko nabyo ni ibintu kuko bimuze ko kera abana n'ababyeyi bafaga ibintu by'iminani bashaka iminani guma umunani ariko ntugire icyangombwa cyabo ntacyo byabaga bimaze ariko uvuze ati umwana wanjye muhaye umunani biroroshye kuba wagenda ugasaba ako gace wamuhaye akabonera icyangombwa cy'ubutaka urumva icyo gihe nawe akaba yagatwara muri banki akabona yabona udufaranga twamufasha kwiyubaka urumva ibyo byarateganyijwe ku buryo amakimbirane y'ababyeyi n'abana azagenda agabanuka ndetse n'abaturage hagati yabo.
Mushimire cyane Frank Habineza, depite mu Nteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda, utugejeje ku musozo w'ikiganiro cyacu. Mbashimire kandi n'abandi bagize uruhare muri iki kiganiro. Gendi Yves Bucyana, mukomeze mugire weekend nziza.